Kumbo MC.
Yo.
Singida boy.
Woo. This is
Happy
Music.
WGI. Kuchora mnachora ila mnabatisa, ila mnapochora ise mnabatisha. Goma mnakula ila mnabakisha, wakiumiza ndozi kozi hamna maarifa. Supanyota kwenye anga lenye giza, na supanyota tena angania miujiza. Mina newspaper we gazeti loda kushuku, sauzi na kwea pipa kwa visa ya ila kuku. Upendo unasepa kwe dia ya mistari, skendo na newspaper na nyewa kichwa chabari. Biti ipo uchi na isiri kwa misari, marafiki wa kisnicho na fiki sina habari. Sondo ngoma sikinde kwa poko hatari, magendo bongo kiringe kwa mpongo mchongo ndo mbinde.
Wadazaki kuduwa tuko safi kabisa, hatuna mizuka mruko wapi ya visa. Kati vile tuko smati kwa vichwa, tunafanya bora mana lundo panchi na tisha. Sasa ye, nazimwaga tenzi. Yo nasema tena nazimwaga tenzi. Sasa ye, nazipanda besi kachonjwewe.
Wanasema na changamoto tasovu vipi wakati na kanga moko. Wesepa misi pagawi na kanga loko, hapa pakava takama kija swaga danganya toto. Yeah, ah, hawana majabu kama ya manjama. Tupo wazawa, oya manza maitiho. Maulidi mukta, mara maulidi modo, mara suruali chupa. Yeah, ah, salamu kwako Masudi Madenge, Masudi kipanya katuni. Kumzuka na waka na maulidi kitenge. Siba hada ya msuli kumbuka, na pilo msawa siju na mkumbuka. Mistari shagala bagala yani vurugu benchi. Usikana mashabiki utareta vurugu benchi. Batola sister duya ni geto vurugu sexy. Nipo na wazao sirete vurugu nexi.
Watabaki kudu watu kosafi kabisa, hatuna mizuka mruko wapi ya visa. Kati vile tuko smati kwa vichwa, tunafanya bora mana lundo panchi na tisha. Sasa ye, nazimwaga tenzi. Yo nasema tena nazimwaga tenzi. Sasa ye, nazipanda vesi kachonjwewe. Nazipanda vesi. Watabaki kuduwa tuko safi kabisa, hatuna mizuka mruko wapi ya visa. Kati vile tuko smati kwa vichwa, tunafanya bora mana lundo panchi na tisha. Sasa ye, nazimwaga tenzi. Yo nasema tena nazimwaga tenzi. Sasa ye, nazipanda vesi kachonjwewe. Nazipanda vesi.
Yeah, ha. One day I'll become the hero.
Yes, yes.
Tune the finest. I'm out.
Cause it's a fit on the beat.